When I live in Kane, boy, in a shot, talk to shit. Double shot, double cut, 7 days.
Don't get it twisted, it's Exit Production.
Over, you have been a tweet, they call sign. You say love song over here.
Hopefully, swag music.
Let up,
you are my sweet banana, chikashana wa kurunga nyamano. You are my everything that I need to be with you. You are my sweet banana, chikashana wa kurunga nyamano. You are my everything that I need to be with you. Mawaila,
shirano tumo. Chifuma Detende que la me va a de baby ni huevo que la cuanta.
Yeah. Chica shana mwadi wadi mpenya mano. Na poli chobu suma febo adenga. Hide dyo sefe mwantiga waida. Kuridebo shida na pono tulo. De kulonda kwati ni malonda pachuti. De msangwa kade na tisoto wanji. Na chitanga na pisha mwati awe takuwa woma. Na kashua mamu tibaga chibimbe. Yonsa kacheno gana wuka. Nishina kofe mwanti mfe kubuka. Hapa nomba tu senda uka. Senda uka na kedo kututunu. Noti wadabe na mamungudu. Natasha mwanjofo waba Natasha. Una balansa balansa kumbali shonsa panaba mwanja na kwena wali.
You are my sweet banana, chikashana wa kurunga nyamano. You are my everything that I need to be with you. You are my sweet banana, chikashana wa kurunga nyamano. You are my everything that I need to be with you. Mawaila,
shirano tulo.
Mawaila,
shirano tulo.
Fire temo pepe na nebo niwe wandi unalila pachifuma.
Shibandi bari kukene na sana. Batile fuma pa mtuane kumbi. But we wote wase kemene. Wafuke mepaishi. Amenso mumudu filamba fuwalidide. Fiponele vipaishi. Kumushidi waka wanga. Bakalilu waka suwala kawala. Ye papa pepiala no mbala tuafika. Wala kia umfo mwanji katinje mubarachizi. Wala fide mwanji uundali na pati fuga. Wisho kwika takulikele vya wanji. Ukatona mupampo watole na chivali. Wala kutari na fuma na mkwe. Mubu chushi na monse fe munsansa. Dekwa isha kutela kembo iwe.
You are my sweet banana, chikashana wa kurunga nyamano. You are my everything that I need to be with you. You are my sweet banana, chikashana wa kurunga nyamano. You are my everything that I need to be with you. Mawaila,
shirano tulo.
Mawaila,
shirano tulo.
Fire kemu pepe na nebo niwe wandi unalila pachifuma.
Don't get it twisted, it's Exit Production.
Big Casino, Wayoka, Big Rope, the most dangerous DJ, Kiss God.